Blog Talk Radio.
Inshuti zaradishakwe mukomeje kutwumva tugeze ubu ngubu saa yine z'amanywa n'iminota itandatu isazi Washington DC tukaba na saa kumi n'iminota itandatu isaha z'i Buruseli na saa kumi n'imwe n'iminota itandatu isaha za Kigali. Kuri uno wa gatandatu tariki ya cumi na gatatu Gashyantare bibiri na makumyabiri na rimwe nako dukomeje ikiganiro gutsindwa kw'inziragoba XFA ikomeje kutavugwaho rumwe. Iki kikaba ari igice cya gatatu tugakomeza twibaza nyine tunatanga ibisubizo twibaza tuti ese koko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda twatewe dutunguwe. Ibisubizo rero dukomeje kubibaha twifashishije ubuhamya bukomeye mukanya mu gice cya kabiri kuko ntitwakibagize mu kanya igice cya kabiri twatangiye kumva ubuhamya kuri iyo ntambara yashenye byinshi mu Rwanda igasenya n'imitima y'Abanyarwanda igatuma n'amahanga mu by'ukuri imibonere y'u Rwanda kuri ayo mahanga nyine ihinduka cyane. Iyo ntambara rero twavuze twumvise mu kanya uko yabonywe n'umwe mu bayizi neza cyane wahoze ari ministre w'ingabo z'igihugu ari we James Gasana twifashishije igitabo cye ndetse tuza no kureba gutangira kwifashisha ibyanditse mu gitabo cyo muri bamwe bita imfubyi za Habyarimana bakunze kubeshya mu by'ukuri ariko we akaba yarasanze muri icyo gitabo aho ngaho wenda hanyagisha akabivuga uko biri binyuranyije cyane n'ibyanyuze kuri radiyo y'imfubyi za Habyarimana yitwa Radiyo Inkingi iyobowe na Gaspard Musabyimana wari uherutse mu mpera muri za tariki ya 24 na 25 z'ukwa mbere gushize nyine wari uherutse guhamagara abantu ngo bashimangire yuko ngo nk'uko Habyarimana yabivuze nk'uko imfubyi ze zikomeje kubiyita imfubyi ze bakomeje kubivuga ko ngo bate batunguwe. Muri kino kiganiro muri kino gice cya gatatu gikurikira icya kabiri twabagejeje mu kanya muracyari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixwe Musangamfura ngiye kureba niba yageze neza muri mikoro kugira ngo nimufungure noneho yongera abasuhuze yari yabashuhuje ariko arongera abasuhuze muri kino gice cya gatatu bityo rero dutangira ikiganiro. Sixbel mikoro yawe ndayifunguye rwose ndanakuruze.
Ndakumva neza Joseph Ngarambe urakoze cyane ndahari ubwo twakomeza nyine muri iki gice cya gatatu.
Yego wafata ijambo rwose ugahita utangira wari ugeze ahantu hakomeye cyane uvuga nyine ku gitabo cya James Gasana wenda ashobora nanjye kugutangirira gatoya wenda kuko nanjye ndagifite hano mu maso yanjye rwose ku ipaje ya 64 ya kino gitabo kitwa Rwanda du parti etat l'etat garnison igitabo yanditse muri 2002 niho avuga ati intambara muri FPR la guerre du FPR NRA intambara nyine ya FPR na National Resistance Army no kuvuga ingabo za Uganda no kuvuga nyine we rwose nta shidikanya nubwo Habyarimana yatangiye nyine avuga ibintu mu byo kubidahuye n'ukuri yavuga ngo yatewe n'amabandi nk'uko yavuze ngo batewe n'ibintu nyine ibintu bitari bisobanutse kandi abantu bose barabira ko twatewe na Uganda waratangiye ati intambara ya FPR na NRI no kuvuga National Resistance Army mu byukuri intambara nyine nako igisirikare cya Museveni wari umaze gutsindira ubutegetsi wari ukimara gutsindira ubutegetsi nagiye kinira iyo mbere yo gutsinda muri 1986 duterwa muri 1990 kandi ataranabutsindira byaravugwa ko tuzaterwa nk'uko twagiye tubibona nk'uko tuzakomeza no kugenda tubishimangira James Gasana yaravuga ati mu intangiriro z'iyo ntambara ati habayeho kurwanira ubutegetsi ati tariki ya mbere z'ukwa 1990 ati hatangiye intambara yageze aho ngaho nyine isenya ibintu byose byaba mu iterambere ry'ubukungu ha mu iterambere ry'abanyarwanda ibyo bari barageze mu myaka 28 y'ubwigenge ingwira bisenya rwose ituma nyine abanyarwanda bagwa mu bwoba babagwa mu bwoba butari bwarigeze bubaho mu mateka yabo atabateye igihugu ati bari abasirikare b'abanyarwanda bo mu gisirikare cya Uganda ati bari biyumbiye mu murwa nako mu ishyirahamwe ryitwa FPR ati FPR rero ivahe akabivuga ati yava mu kintu kitwa Garanu Rwanda's Alliance for National Unity ati mu byukuri ati ni igisobanuro cyo mu cyongereza cya runaye Union Nationale Rwandaise ati ishyaka ryari ribumbye abashyigikiye ubwami mu mpera z'imyaka za 50 ati rero ati habaye mu byukuri gukina n'amagambo ati yari runaye aravuga ati atubwo nyine ati akavuga uko nyine iyo ranu ariyo runari mu by'ukuri yupfanye mu magambo mu cyongereza ukayishyira mu gifaransa atabu rero barateye ati rwose ati kandi ati ni ibintu byari bizwi akanavuga ko itariki ya 16 z'ukwa gatatu 1990 ati mu nama yari yowe na majoro Fred Rwigema yewe na general major Fred Rwigema ati kapiteni Kayitare yabajije iki kibazo atese tuzabasha koko kubana n'abantu badutwariye amasambu cyangwa se nabo ubwabo tuzakora ku buryo nabo bahunga noneho Rwigema muri iyo nama y'inyine yo ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu aramusubiza agira ati ati rwose tuzabana nubwo u Rwanda ari rutoya ati igitabo kikavuga kiti ayo magambo mu gihe nyine Fred Rwigema yari akiri muzima ati bamwe b'iki gihe ayo magambo arahageze kugira ngo be bamwita interahamwe mu gihe nyine muri iyo FPR yashinze niko 6B ibyo bintu ahubwo
ndabikumva neza
umugore umuryango wa Fred Rwigema Kagame awutoteje n'umugore we niyo makuru anapomeje kuvugwa nyine ko umuryango waratotejwe birakomera nyine nta bintu batakoze nyine Rwigema yaravuga ati tuzabana rwose
aho naho ubwaho haba ikiganiro burya cyihariye gikomeye kubera yuko mu byukuri Rwigema General Rwigema uko yatekerezaga intambara yateguraga ku nyine kugaba ku Rwanda uko yayitekerezaga n'uko intambara Kagame yayiyoboye biratandukanye cyane ndetse abantu bahamya nta gutegwa ko imibonere ya Rwigema n'iya Kagame bitandukanye bihabanye cyane cyane ko nk'aho ngaho nyine byumvikana ko Rwigema we yatekerezaga ukuntu ukuntu impunzi z'abatutsi zizaba zitashye zizabana n'abahutu basigaye mu gihugu kandi ibyo ngibyo koko naho yarabisobanuraga anabisobanura mbere yuko n'intambara itangira bisobanurira abayobozi abayobozi nyine abaje kuba abayobozi b'imitwe y'ingabo z'inkotanyi ubwo intambara nyine yatangiraga yarabisobanuraga mbere bikaba rero ibyo bidatangaje ahubwo ikindi nacyo kivugwa nuko Rwigema mu by'ukuri yagiranye imibonano na Habyarimana na Perezida Habyarimana mbere y'uko intambara y'ukwakira y'itariki ya mbere y'ukwakira 1990 iba rwose hari ubuhamya butandukanye bwerekana yuko yaje mu Rwanda akabonana na Habyarimana inshuro zishobora kuba zigera no kuri eshatu ku buryo rero
hari abantu bamubonye dufite ubuhamya bwinshi bwamubonye i Kigali
iharaba mubonye ahubwo none hari n'ubuhamya bw'umuntu wanabatwaye mu modoka icyo nacyo ubwo buhamya nabwo burahari ibyo nabyo yenda twaza bigarukaho ikindi gihe mu kiganiro kizaba gifite inyito itandukanye n'iyi nagira ngo ukomeze ijambo nasubiza gahoro umbajije
urakoze cyane nyine harimo ibyo tuzagenda tugarukaho kuko byose ntabwo twabivuga no munsi muri iki gitabo rero aratangira arakomeza gasana avuga ati se kuki twatewe kuri ya tariki muri kuri ya kwezi kwa cumi aha ngaha rero arifashisha mu by'ukuri imvugo ya Tito Rutaremara umwe mu bantu bakomeye cyane bayo ati muri hari Tito Rutaremara yari ariho abwira umuntu witwa Scott Bob wo mu ijwi rya Amerika mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi 1990 mu ntangiriro uwo munyamakuru rero Scott Bob w'ijwi rya Amerika yarabazaga ati ni iyihe mpamvu FPR yahisemo intangiriro z'ukwezi kwa cumi 1990 kugira ngo ikore icyo gitero Tito Rutaremara ibintu yashubije bihwanye mu by'ukuri nibyo nyine tumaze iminsi tuvuga twerekana intege nkeya ukuntu ubuyobozi bwa Habyarimana bwari bwaramunzwe FPR yari ibuzi Sixbert aragira ati mbere na mbere uwo ni Rutaremara ati mbere na mbere ati kubona Front Patriotique Rwanda FPR yarashyisemo icyo gihe nuko ibintu byose byangombwa byari byuzuye byo kugira ngo nyine igitero cyacu kigire amahirwe ati mbere y'icyo gihe ati ikibazo cyagaragaraga nkaho mu Rwanda ari kiri hagati y'abahutu n'abatutsi atari ku nyuma yaho ati ibintu byaje guhinduka ati biba noneho hiyongeraho noneho ikibazo cy'amajyaruguru Lonor n'amajyepfo Rusud ati ndetse ati naho ngaho mu majyaruguru ati byagezeho naho biza guhinduka bimabubamo za Gisenyi Ruhengeri ati noneho biza kongera bihinduka biza kubamo abashiru n'abagoyi ati rero ati ubwo ngubwo ati kubera nyine ibyo bibazo byose byari bimaze kuba ibindi bitakiri gusa ikibazo cy'ubwoko bw'abahutsi n'abahutu ati ndetse hakiyongeraho nuko no muraho muri za Gisenyi habayemo abo mu kazi k'umugirya ugore wa Habyarimana n'abandi basigaye ati ibyo byose leta bimaze kuba kuboneka gutyo ko hari ibibazo n'utubazo ati twasanze ari cyo gihe cyiza cyo gutera Sixbert bagenzi bacu bo kuri radiyo inkingi urumva icyo kibazo barigeze banavuga banagifata nk'ikibazo mu by'ukuri nka kurya umubiri tugirangira u Rwanda n'umubiri urwaye sida noneho hakazaho indwara z'ibyuririzi ese aho ngaho mu busesenguzi abo biyita abasesenguzi hari ahantu wigeze bumva bagira ahantu nkavuga uko u Rwanda rwari rumeze nabi cyane ku buryo ibintu byose by'icyuririzi byashobokaga birimo iyo ntambara yaje yurangiza ijambo n'ibyaho.
Urakoze cyane Yozefu Ngarambe, kuko bariya basesenguye muri iyo biganiro ndibaza ko byari nk'ibice ubanza ari ibice bine muri kira kiganiro cyahise kuri Radio Inkingi, ikiganiro cyakozwe na Musabyimana Gaspari. Muri buriya busesenguzi birumvikana ko icyo ngicyo ntabwo cyavuzwe, kuko mu by'ukuri icyari kigamijwe ni nacyo abantu bagiye banavuga nyuma yaho. Icyari kigamijwe ni ukwerekana ko impamvu ingabo z'u Rwanda za kira gihe zatsinzwe, ku izo mpamvu umuntu yazishakira mu byitso bya FPR Inkotanyi, ibyitso nyine byari mu
ntaribagirwa. Sibsberry ntaribagirwa Rutarema ara kuri muri izo ntangiriro z'intambara aravuga ati aturetse nibyo ngibyo nuko nayo macakubiri hari hagati y'uturere, ati harimo nuko uretse nyina karere katoneshejwe atahandi mu gihugu, ati hari n'inzara, ati hari n'inzara nyine ugasanga nyine niyo nzara nayo imaze abaturage mu turere tumwe aho ngaho. Umuntu yakwibutsiriya anandayivuga anayitindaho n'umugenzi wacu James Gasana twongeye gushimira, ati nkaza gikongure ya nzara yahabaye ikomeye cyane muri biriya bihe imbere yaho imbere y'intambara. Inzara nyine bagerageje kubeshya ko idahari, ariko nyuma yaho abantu batangiye gupfa nyine bikaza kuba ibindi. Ati Rutarema agakomeza agira ati iyo nzara, ati inzara nyine mu gihugu yari imaze abaturage, ati nabyo cyari ikintu nyine cyerekana yuko ari igihe cyo kugira ngo dutere. Ati ikindi cyati hari n'amakimbirane mu gisirikare, ati hari amakimbirane mu gisirikare. Ati ibyo byose rero byatwerekaga ko igihe cyari kigeze. None se urumva abantu baravuga impamvu banateye n'icyatumye wumva ko igihe cyari kigeze. Muri ibyo bintu byose nyine nongeye nsubiremo, wigeze wumva hari icyo bariya basesenguzi bakomozaho? Ijambo ni ryawe.
Ntabwo bari kubivuga kubera ko ntabwo byari bishyigikiye icyo bashakaga kugaragaza, kuko buryo iteka iyo abantu bakora ibiganiro iyo ukurikiye uravuga ute se iki kiganiro cyari kigamije iki. Iyo urebye noneho intego yari igamijwe kugerwaho, niho uvuga uti wa mugani ibi n'ibi byarasobanuwe cyangwa ibi n'ibi ntabwo byasobanuwe. Ikigaragara rero kwari ukwerekana nyine nk'uko nari mbivuze mu kanya ko inzirabwoba XFAR ko zatsinzwe intambara kubera mu by'ukuri ubugambanyi bwaturutse ku byitso bya FPR Inkotanyi byari mu gihugu. Nabonye igihe ikiganiro cyarasaga naho cyerekana ko impamvu zatumye FPR Inkotanyi itsinda intambara ko ari izo ngizo. Birumvikana ko kujya kwerekana ibibazo byari bihari ntabwo bari kubivugaho. Ariko nigeze kuvuga gato nyine kuri kira gitabo cyanditswe na Majoro Emmanuel Neretse, yerekana ko ibyo byose ko hari amakosa Habyarimana yari yarakoze. Ayo makosa we aha yavuga amakosa abiri yavugaga cyane cyane yavugaga ibijyanye no gushyigikira Museveni, kuba Habyarimana yarashyigikiye Museveni mu ntambara ye arwana na Obote, ndetse akanavuga ko Bote yabwiye Habyarimana inshuro nyinshi ati nyamara uyu muntu ushyigikira abamurwanirira ni wowe bazakurikizaho nibamara gutera akaduruvayo hano muri Uganda. Akanavuga nyine ko ubwo hari iryo kosa avuga, akavuga n'ikosa ukuntu byagenze igihe impunzi zirukanwaga, Bote yirukana impunzi z'abatutsi ziri muri Uganda zikaza mu Rwanda. Noneho akanavuga n'ifungwa rya ministre Gatabazi Felician, akerekana ko iryo fungwa ari ryo ryatumye mbese ko ryateye nanone ikindi cyuho mu gihugu, kubera ko Gatabazi Felician nk'umuntu ukomoka muri prefecture ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda, ko hongeye kugaruka cya kibazo cy'abakigana abanyenduga, kuko icyo gihe kwirukana Gatabazi no kumufunga byateye impaka zikomeye mu gihugu, ndetse byongera kwagura icyuho icyari hagati y'abahutu bo mu Nduga n'abo mu Rukiga. Uwakerekana nyine ko amakosa akomeye yari ayo ngayo avuga, ibyo biri muri icyo gitabo. Ariko birumvikana nyine ko muri busesenguzi bwakozwe muri kiriya kiganiro biriya biganiro turiho tuvugaho ntabwo bigeze berekana ko hari amakosa yakozwe n'uruhande rwa Habyarimana rwashobora no gutuma haba n'ingorane zikomeye cyane cyangwa zanatuma batsindwa n'intambara. Ibyo ntabyo numvise rwose kandi ibiganiro nabisubiyemo nk'inshuro nka zingahe. Nkaba rero nkomeza nyine aho nari ngeze mvuga yuko mvuga kuriya kuntu hagiye haba ibintu byo kuvuguruzanya mu micungire y'intambara ikimara gutangira, bityo bikagaragaza ko Habyarimana yari azi ko intambara izaba, ahubwo akaba yari afite uburyo yatekerezaga azayirwana. Ubwo buryo bwe bukaba butarashobotse nyine ku buryo byanageze n'aho intambara irangira inamuhitanye nawe ubwe. Nyine bikaba byumvikana ko imicungire yayo yapfuye kuva yanamenya ko intambara igiye kuba, akanayitegura mu buryo yiteguyemo nyine ku buryo yabwiye abantu ati twatewe dutunguwe. Nerekanaga nyine cyane cyane kuri icyo cya mbere cyo kuvuga ngo ese twatewe dutunguwe, ese Habyarimana yatewe atunguwe. Ndumva aho twahatanzeho ubuhamya bwinshi cyane, tukaba yenda twakomereza n'ahandi. Naho kuri icyo ngicyo kijyanye n'ukuntu buriya busesenguzi butigeze bugaragaza ibibazo bikomeye byari mu gihugu, n'ukuntu mu Rwanda mu by'ukuri ubutegetsi bwari bugeze aho nakwita mu marembera, hari umuntu wabyanditseho Bwana Jean Baptiste Nkuringoma, abyandikaho rwose arabisesengura mu buryo nashimye cyane. Yerekana ati ubu busesenguzi ntabwo bwitaye ku bintu bikomeye cyane byari mu gihugu kiriya gihe. Sinzi niba Joseph Ngarambe yenda twakomereza aho ngaho, niba iyo nyandiko ya Jean Baptiste Nkuringoma uyifite bugufi ukaba wayitubwira, cyangwa se niba twaba dukomereje aho wari ugeze aho tukaza kuhagaruka nyuma. Nagira ngo usubiranye ijambo.
Inyandiko ya Nkuringoma ndumva twayiharira igice cya kane, kuko ni inyandiko ndende kandi yego. tumaze hafi igice cy'isaha tuganira ku buryo rero tutayibona umwanya uhagije. Igice cya kane rwose bazatwihanganire bageze bacu mu minsi itatu, tuzabageza icyo gice cya kane. Dukomeze kino kice cya gatatu tugerageza kunonosora ni igitabo cyose, ariko ntabwo umuntu yabirangiza, wenda dufate nk'iminota itarenze itandatu dukomeza gushimangira ibivugwa muri icyo gitabo. Nubwo hari ibyo wakomojeho Six Bell, tugaruke kuri rya joro ry'uwa kane n'uwa gatanu z'ukwa cumi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Hashize gusa iminsi nyine FPR iteye, noneho rero Habyarimana akubutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika anyuze mu Bubiligi guhuruza Ababiligi baranaje abasirikare kudufasha, ajya mu Bafaransa nabo batwohereza abasirikare, ariko mu gihe batari bakanahageze Habyarimana bageze mu Rwanda ku itariki ya kane z'ukwa cumi nyine hashize iminsi ine gusa intambara itangiye. Noneho muri iryo joro rwose yaje ijoro ry'uwa kane kugeza uwa gatanu, noneho bakora ikiswe nyine ikinamico, ni nako James Gasana abyita ati mu ijoro ry'uwa kane rishyira uwa gatanu z'ukwezi kwa cumi icyenda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, ati habayeho ikinamico masquerade de guerre, ikinamico ry'intambara barwanye na FPR muri capitale mu murwa mukuru wa Kigali. Ati habayemo irasana rikomeye, ni nako kurasa bikomeye, ni ntabwo barasanaga nibo barasha. Ati habayemo kurasa bikomeye, ati abaturage bo muri uwo mujyi bafatwa n'ubwoba budasanzwe. Ati muri ubwo bwoba rero ati abasirikare n'abategetsi b'imbere mu gihugu ndetse n'abo mu bucamanza ati bakoze ikosa rikomeye cyane, ikosa nyine ryagize ingaruka z'akaga ati zigasenya ubumwe bw'abanyarwanda, ati ndetse zikangiza na politiki y'igihugu. Ati izo ngaruka rero ati zatewe n'uko habaye ifungwa ry'abantu barenze ibihumbi munani baregwa ngo kubibyitso by'inkotanyi bya Front Patriotique inkotanyi. Uko guhagarika abantu ko kubafata bakabafunga ati byatumye habaho nyine iterabwoba rirenze urugero. Ati habayemo n'ubusambo kwiba abantu babambura ibyabo, habaho gufata abantu ku ngufu, abakobwa abadamu ku ngufu, ati habamo n'ubwicanyi. Ati uburyo abantu bari bafunzwe mu bwabwo ubwabyo bwari buteye agahinda. Ati abafunzwe ati bari ku bibuga by'imipira, ahantu nyine hatari ibintu bibakira, hatari ibintu rwose bibakira bitangiza ubuzima, badafite ibiryo. Ati imiryango yabo ati nayo yarahutajwe bikomeye. Ati uko guhutaza abo bantu n'imiryango yabo, ati nyuma yaho ati byahaye imbaraga cyane abantu nyine bo muri opposition, ati ihita isoka nubwo yitigaragazaga cyane, ati none yahise isoka dore ko ari yo yakozwe mu jisho. Ati kuva nyine abantu bagira ubwoba yuko ngo hagiye kubaho intambara nyine yo kugarura cyami, ati abaturage bari baragerageje gufatanya rwose n'ubutegetsi kugira ngo nyine abo bateye igihugu badafata igihugu ku mbaraga. Ati ariko rero bitewe n'uko ubutegetsi bwa Habyarimana bwifashe, ati ibyo byose byarayoyotse. Ati ku buryo rero hagati ya 90 iyo tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10/90 no kugeza ku itariki za 10 z'ukwezi kwa 6/91 hagiye gushira umwaka. Ati ibintu byose byarashindutse. Ati nyine bavuga bati ni uguhera urwaje, nta butegetsi dufite. None uhagenda hazamo rwose opposition irigaragaza nyine cyane cyane inashyigikiwe nyine na bene abo ngabo bafunzwe. Ku buryo rero ikindi cyo habaye n'ubwicanyi bukomeye cyane muri za Kibirira, habaye ubwicanyi bukomeye cyane muri za Kibirira bigeze aho na Habyarimana bimukura umutima yoherezaho Ministre Mugemana, nawe nibutse ko yabamufata nk'ibyitso Ministre Mugemana Jean Marie Vianney, bamwoherezaho nyine kugira ngo ahagarike ubwo bwicanyi bwari bubera muri prefecture Habyarimana yavukagamo. Ikindi rero agaruka uretse muri iryo joro ry'uwa kane n'uwa gatanu yakanga muri ayo mahano muri iryo kinamico ryari riyobowe na Habyarimana ubwe. Ikindi icyo gitabo gitindaho wanavuze ariko ntongiye kugisubiramo gatoya kuko hari n'amazina atanga. James Gasana ku ipaji ya 66 aragira ati kafuyaje, kafuyaje ni ukuvuga akavuyo, akajagari mu buyobozi bw'iyo ntambara. Ati katumye nyine igisirikare nyine kidakora uko cyakagombye gukora. Ati chef d'état major wungirije ariwe colonel Laurent Serubuga na Laurent Serubuga uriya nyine uririmba ziriya ndirimbo we yicaraga aho ngaho, ni umuntu wangize igisirikare ariko zitukwamo nkuru. Kuki yacyangije? Yari yungirije ubundi chef d'état major ariwe Habyarimana, mu by'ukuri kubwo nuko yakamubonagamo ubundi bushobozi atarafite namba colonel Serubuga, ariko Habyarimana abumonagamo. Yandi magambo, imirimo mbibi Serubuga yakoraga nyine ubwo Habyarimana yashimaga nta kundi umuntu yabivuga. Ati rero ati chef d'état major wungirije colonel Laurent Serubuga, ati rimwe na rimwe afatanyije na colonel Elias Agatwa muramu wa Habyarimana. Ati baprofesi intambara nyine babonye intambara nyine ari uburyo bwiza cyane bwo kwigizayo marginalize abasirikare bo mu majyepfo. Ati nka colonel Rwanyagasore, ati wageze aho akaza no gupfa aguye muri accident idasobanutse. Ati nka major Alphonse Ntiziryayo na Sabakunzi na Francois Niyonsaba, ati nabandi. Ati rero Serubuga hamwe na abifashijwemo nyine na colonel Sagatwa, colonel Serubuga abifashijwemo na colonel Sagatwa. Ati rero yabonye n'akabyo, yabonye n'akanya rwose ko kugira ngo abatifuza abohereze mu rupfu. Harimo aba ofisi yatakundaga nyine beza ngo bari bashoboye bo mu majyaruguru, yanatinyaga cyane cyane kumva yo nago basirikare nyine koko ari abasirikare banakunzwe muri abo basirikare akavuga Lieutenant Colonel Deon Sabimana na Major Rwendeshye atabo ba ofisiye basirikare bakuru mu majyaruguru ati bari bazi amabanga y'ingoma ati hari n'abasirikare bo mu majyaruguru bari bazi amabanga y'ingoma bafunzwe agatanga urugero rwa Lieutenant Colonel Uwihoreye Cher tanga urundi rugero rwa Major Habyarimana Emmanuel uriya nyine waje kuba general ubu ngubu arazwi agatanga n'urugero rwa Mutambuka wanavuze Sixbert urumva rero mu byukuri ko igisirikare impamvu cyatsinzwe atari ukubera ibyitso ahubwo ari ukubera ukuntu cyari kiyobowe nibyo nagira ngo nyine dusozereze ku kino kiganiro iminota ya 35 kandi twiyemereje kujya dukora ibice bigufi nagira ngo rero usoze noneho ubwo buhamya bwa Ndengengoma Jean Baptiste icyo gihe yari umunyamakuru umunyamakuru rwose wandikaga neza cyane ibintu bisobanutse wari umusesenguzi ukomeye na nyuma yaho nyuma y'intambara FPR yarafashe ubutegetsi yaje kuba ministre w'itangazamakuru ari kandi nyine akaba yarakomokaga mu ishyaka rya MDR nagira ngo rero rwose dusoze nyine kino gice tuzagaruka ku buhamya bwa Jean Baptiste Nkuringoma nawe werekana rwose neza cyane yuko tutatewe dutunguye akaba yaranasesenguye ibyatumye ingabo z'u Rwanda zitsindwa uko zagatsinzwe nyine kuko nicyo nyine nicyo kiri biri mu byo twerekana akaba abisesengura neza tube tunamushimiye ariko tuzabigaruka mu gice cya kane ijambo ni ryawe Sixbert
urakoze cyane Joseph Ngarambe nagira ngo nanjye yena ngira kandi kantu nkunganiraho kuri biriya watubwiraga byo mu gitabo cya James Gasana wabaye ministre w'ingabo ahasobanura mbese ibibazo byari mu ngabo uko byari biteye ndumva tuzakomeza no kubigarukaho cyane cyane ku buhamya bwe ari ubuhamya bukomeye bwa buhamya bukorwa n'umuntu mu by'ukuri ubuze ibintu neza ariko nagira ngo nse n'uwunganiraho nifashije noneho nakira gitabo cya Neretse ndagira bugufi ndavuga mu magambo avunaguye kugira ngo mbese turangize ikiganiro tuzakomereza mu gice kizakurikiraho aho nawe yerekana nko ku bijyanye na Lieutenant Colonel Rwanyagasore ukuntu Rwanyagasore bamuhaye ingabo ngo ajye Gabiro nyine kugira ngo ajye kutabara igabiro noneho ntanagire yo kubera ko abasirikare bamuhaye bari ba nyine ngo bari ntabwo mbese ngo yashoboye wabivuga mu magambo yoroshye ngo ntabwo yashoboye kuyobora izo ngabo ngo kubera ko ngo ni ingabo zari zaturutse mu mitwe itandukanye ngo ntibyamushobokera kugira ngo aziyobore biba ngombwa ko asimburwa na Majoro Rwendeye ariko mu by'ukuri uko byagenze Lieutenant Colonel Rwanyagasore bamwe mu bari bayoboye za kompanyi zari muri zo ngabo yarayoboye bari babwiye ko amabwiriza ye batayumvira batamwumvira bamwihorera bamusuzugura noneho bamusuzugura rero nibwo bamusimbuje Major Rwendeye urumva ni umuntu wari hasi ye mu mapeti ariko kubera ko yakomokaga Rwanyagasore yakomokaga Icyangugu Rwendeye nduba yarakomokaga Igisenyi bamusimbuza umuntu uri hasi ye bavuga ko nyine ngo ari we ushoboye kuba yahuza izo ngabo akaziyobora mbese zikagenda zikajya ku rugamba kandi koko yayoboye izo ngabo aragenda bajya iyo zagabiro hanyuma ibyo rwose birasobanuka ibyo ngibyo Neretse arabivuga mu gitabo cye akanavuga ibijyanye na riya joro ry'uwa kane uwa gatanu ukwakira avuga yuko ngo ingabo zari Gabiro zahamaga ngo zize gutabara umujyi wa Kigali ngo kubera ko hari amakuru yari yatanzwe avuga ko umujyi wa Kigali ngo uza kuba isibanuro ry'imirwano nyine inkotanyi ko ziza gutera umujyi wa Kigali akavuga ko ngo ayo makuru ngo yari yashyikirijwe umuyobozi nyine wungirije wa Etat Major ubwo ni ukuvuga nukua koronero rase rubuga ngo ane makuru nashyikirizwa na presidansi y'igihugu nyina ariko president wa yarakiri mu rugendo rwa yahindukiye ngo atanzwe na koloneli Rusatira ngo kandi koloneli Rusatira ubwo niwe wari umunyamabanga mukuru wa ministeri y'ingabo z'igihugu kaba mu byukuri ari we wari wagerageje guhuza imikorere y'ingabo mu gihe Habyarimana atarahari nyine nk'umunyamabanga mukuru wa ministeri y'ingabo noneho akavuga ko ngo ari watanze mu makuru bako yahawe n'abantu muri ambasade ya Amerika abantu nyine batavugaga ngo noneho nyine ubwo ingabo zitegura nyine guhangana n'icyo gitero cyo mu mujyi wa Kigali aho nagira ngo mvuge ko Colonel Leonidas Rusatira avuga ko yavuze ko ibyo bintu bamwitirira bitigeze bibaho ko atigeze atanga mu makuru ikindi kandi nuko Habyarimana agihindukira agahita afata umugambi w'uko baza kurara barasa mu mujyi wa Kigali ngo nta nubwo yanavuganye n'uwo wari ushinzwe nyine wari umunyamabanga mukuru wa ministeri y'ingabo ntabwo bavuganye ngo yanze ko bavugana ibyo bikaba bigaragara mu gitabo cya James Gasana ahavuga ko Habyarimana yanze kuvugana n'uwari warasigaye nyine ahuza imikorere mbese ahuza imikorere y'imitwe y'ingabo itandukanye mu guhangana n'igitero cy'inkotanyi noneho ahubwo we akaza gutegeka yuko nyine mu ijoro ry'uwa kane ushyirwa gatanu barara barasa mu mujyi wa Kigali ariko nanone ibyo ngibyo bikaba binavuguruzwa na Habyarimana ubwe kuko ku itariki eshanu Habyarimana we yemeje ko umujyi wa Kigali mu ijambo yabwiye abanyarwanda bati abanyarwandakazi igihugu cyacu cyaragitewe n'umwanzi hano mu mujyi wa Kigali ubwo yarabivuze mu itangazo muri diskuru yabwiye abanyarwanda asobanura ibyaraye bibaye anavuga ndetse ko harimo abanzi cyangwa se n'ibyitso by'umwanzi byafashwe anavuga ko hari n'ibikoresho byafashwe ko hari n'ibikoresho nyine byari bihari ni ukuvuga rero ko abavuga ko nyine ari Leonidas Rusatira wari watanze mu makuru gusa abantu bakarasa nta cyabaye birumvikana ko Habyarimana ubwe yemera ko yavugaga yuko nyine ngo baraye barwana bagahashya umwanzi wari wagerageje gufata umurwa mukuru w'u Rwanda nagira ngo no gutinda hano dusoze kino gice tuzakomereza mu gice kiri imbere mvuga yuko mu by'ukuri amabanga y'iriya ntambara y'ukwakira 1994 kugeza mu kwa karindwi 1994 amabanga yayo ni menshi cyane ku buryo mbese ibivugwa cyane cyane kubivugwa mu bijyanye n'impamvu zatumye inzirabwoba X-FAR zikindwa ibivugwa mu by'ukuri ni propaganda nyine yo kugira ngo berekane ko abari bashinzwe ubuyobozi bw'ingabo cyane cyane wari kwisonga n'umugaba mukuru w'ingabo nyakwigendera Juvenal Habyarimana n'amakuru yerekana ko we yakoze ibyashobokaga byose kandi ko n'abari bamwungirije ngo ndavuga cyane cyane Colonel Laurence Rubuga wari umugaba mukuru w'ingabo wungirije ndetse n'uwari ushinzwe iperereza rya gisirikare Colonel Anatole Nsengiyumva n'abandi mbese bibikomerezwa mu ngabo za X-FAR ko bakoze ibyashobokaga byose kugira ngo bahangane n'igitero cyari gihari ariko mu by'ukuri nk'uko ubuhamya butandukanye bugenda bubigaragaza aho gusanga ingufu nyinshi zarashyizwe mu kujya gukubura abantu bakomoka mu majyepfo y'u Rwanda abo babikekakekaga n'abandi mu majyaruguru yenda babonaga ari abantu batapfa kumvira buhumyi ibyo abo dusigaye twita kazu cyangwa abo twita kazu bashakaga bikaba rero byumvikana ko imicungire y'iriya ntambara nk'uko tuzabigarukaho tuzerekana rwose ivuguruzanya mbese ukuntu kwivuguruza kwinshi kwabayeho kugaragaza ko nyakwigendera Perezida Habyarimana yari afite uruhare rukomeye cyane muri iriya ntambara mbese yari azi neza ko intambara izaba kandi akaba yari afite n'imitekerereze y'ukuntu azarwana iyo ntambara ahubwo uko ibintu byaje kugenda nyine biza kugenda mu buryo bwamutunguye nawe mu buryo butandukanye n'ubwo yatekerezaga aho tuzanagira naho yahaye umudari perezida Museveni ibyo nabyo nk'uko bigaragara nk'uko bigaragara
nyuma y'iterwa rya Ruhengeri iterwa ryabaye ku itariki ya mbere z'ukwa ku itariki za munani z'ukwa mbere 91 akamuha umudari yego
yamuhaye umudari mu kwezi kwa gatandatu 91 ku itariki 20 umudari ukomeye cyane kandi mu by'ukuri ingabo zari zamuteye zari ziturutse muri Uganda ingabo za Uganda kuko abamuteye baje banambaye n'imyenda y'ingabo za Uganda bakoresha n'ibikoresho by'ingabo za Uganda ariko ararenga aho umudari Museveni tuzavuga no ku masezerano yagiye akorwa amasezerano ya za hari amasezerano ya Zansele hari amasezerano ya Mwanza muri Tanzania Nsele ni muri hari muri Zaire icyo gihe aho
habye kandi aho opposition ari tarabaho
opposition nyine barega ko ariyo yagambanye ariyo yakoze n'amasezerano nabi mu by'ukuri barayibeshyera kuko nk'ayo masezerano ya Nsele amasezerano ya mbere yabaye Nsele muri Zaire icyo gihe opposition yari tarabaho ndibaza ko ayo masezerano yabaye nta yende twaza bigarukaho mu buryo butomoye mu biganiro bitaha ariko amasezerano yabaye opposition itarabaho rwose habaye amasezerano ya Nsele haba amasezerano ya Badorite haba amasezerano ya Mwanza haba amasezerano ya Zanzibar haba n'amasezerano ya Dar es Salaam bavuga ku byerekeranye no guhagarika imirwano no kugira ngo haganirwe ku buryo hazabisaranganywa ry'ubutegetsi ibyo ngibyo ni ibintu Habyarimana yari yaremeye yarasinyiye mbere y'uko na guverinoma ijya irimo opposition ijyaho na mbere y'uko nayo mashyaka abaho mbese amashyaka yemerwa itegeko ryemerera amashyaka gukorera mu Rwanda mbere y'uko ribaho na mbere
urakoze cyane Sixbere abari watwumva barahishiwe rero
nagira ngo rero ngushimire nyine muri iki kiganiro mbwira batwumva ko tuzakomeza nyine ubutaha
ndagushimiye cyane Sixbere cyari igice cya gatatu cy'ikiganiro twise gutsingwa kw'inzira bwoba X-Far bikomeje kutavugwaho rumwe igice cya gatatu rero aho twagiye dusubiza ikibazo twagiye tubazwa n'inshuti zacu babaza bati ese koko muri 1990 twatewe dutunguwe ibisubizo rero inshuti mukomeze kubibona turangirira igice cya gatatu cyakurikiye igice cya kabiri byombi tukaba twabibahaye kuri uno munsi wa gatandatu tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri 2021 mwari kumwe rero mbisubiremo nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbere Musanga Mfura nako mugire ukene nziza nahuta
ingabo zawe turagushyigikiye mukomere turi kumwe mukomere turi kumwe banyarwanda banyarwanda kazi nimugire ubwoba ngabo turahari banyarwanda banyarwanda kazi nimugire ubwoba ingabo turahari bari bavuze ko bafata Kigali abahungu tubarusha pozisiyo bari bavuze ko bafata Kigali